platform.
Umeatimba umengiacha kiki hakuna mswalie mtume vest mimba usinywe pituni zalie wa kiume mana ushakosea masharti ya kuoga wewe umemeza
sauna niweza
kinyau nyau kikia chapwe sauna ntangazia unaugwadu na unajua uko hedhi we vipi arbabu hanithi siwezi hawa wachambuzi chenga tuliwafundisha kunyoma leo ana akili mnembe tu anatufundisha kungoma nani mwalea marapo juzi nkawafuta kamaa wamevunja ungo wamebalele wananyonga na nyaa so akini disi jali takataka piska raskari cross nifunge kwa utosi au tiktaka vesi mkunga nazalisha kila mada niwafunga kirumba kija mkokwani ndo kama gaza ananjua kimbunga msasani wevunga unijui brother nilianza na dunga kabla na really na jay mada mini namba mbili upande shufo upande tasa kija uje kwa kili kosea pusha uziwe skanka demu wako chizi bruto wauni wanapigia kwa free unamweka dp wana wanaeka d kwenye p mount kenya luguru meru miniko mount everest ives misa shukuru tulene ekaris ogopa watu ujinusuru wengi chatu stop kadi tato siji ni dhuru wa narocha
tiri titi 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 uni mtiti wafalme wamefika msigombanie kiti wambia ni nubwa sigombanie maiti mtazika tasafirisha tiri titi 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 madaro madaro
wanajua baba yao ndo mzazi the wrong rende the wrong daddy na control kichele kado keti ya John Buddy kifinance nimewashinda they won't judge me you don't call yona shindani na Don Jazzy na zoza kwa teliza nyumba na kusema kweli musku makama tapeli wa unga upper brand kama gavelia meumbwa Hail Mary says he made in a mboge na imba singeli kwa boom bap na manifesto ni set goals panaona kuna open na ni presto ni let go gonna track on each other my dress code illmatic you niggas couldn't mess with the s code I'm like years ahead of these boys you want flex your lifetime savings are bagged on one check I told her to get low she proceeded to unrest but then how would you know when you're only rapping for one sex unafraisha machaji wa bezi enu what you serve is predictable mina za guest menu kwa fist fight mki pull up na tu visu mina display black belt na tu jitsu
titi 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 uni mtiti wafalme wamefika msigomba niye kiti wambia ni nubo sigomba niye maiti mtazika tasafirisha titi 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 mana
yeah mini striker na cheka na nyavu ni te column one nikiwa zenju tani kuta niko forozan sina kapo niko single yani Solomon jambazi kuwa rap kwa pinzani ni te boro yani school of thought notes yeah hamtoshi kwenye buyu wa shamba mtavaa crocs hii ni kavu bila socks ukisikiza kaswende aitibu wazuma kunywe docs nikitoa kanda mseto jwe nasambaza malaria daktari mento haunitibu mi bacteria nyuki wengi na maliza ya masaria kini kuta na peace ujwe ni kingdom wani mali hii ni black belt kivua shatu ujwe na black vest nikenda banki basi mkononi na black check drip check kama mavazi ujwe ni deep set tukizipata utatukuta kwenye black check
titi 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 uni mtiti wafalme wamefika msigombanie kiti wambia ni nubo sigombanie maiti mtazika tasafirisha titi 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 mana Katize cheze nuko kwenu Yeni chakula naona kwenye menu Watoto wakule ya ya ya
Ya ya ya tete
Tete
Paradise Music
Ringo Beats
Download kupitia videoboy.com kupata nyimbo mpya